Agwan Nairobi, Agwan International listeners, shout out to the world. So Ngware Alfajiri tuko on leo. Welcome back to another episode by your favorite podcasters. Fresh and clean. Malisafi, mambo freshy. So before we say too much, can get into the intros. So let's start with my second Sherry. So keep me not ambient niaje.
It's Keegan. Like nimekuwa every episode tangu ianze, but si zote, but nimekuwa a normal nitwaje, nitasemaje,
wezi yaka jina normal kwa podcast. Hakuna kitu normal yetu.
Nimekuwa the usual basi, so sihitaji intro. You already know who it is.
Yeah. Teeth are popping. Wagwan. So to my right, to my absolute right, I have the one and only, my shoddy baby girl, boo boo. Yeah, watch out on Jack to Kablan MCFO.
Wagwan.
Hey, babes. a better voice.
Wagwan, all our fans, the fresh and clean listeners. We are back with another episode. What else? Oh, introduction. I don't need no introduction. But I'm excited for this episode. We were supposed to bring a guest for this episode, but for the next episode, be sure we'll get someone.
Yeah, we'll try to see you to tag along a few people. Makintasa, we were out of options. Like, kulikuwa na wengi, tukataka tulete moja wengine wakosane. But anyway, something is cooking up. So, majama, how have your weeks been?
My week has been okay. Nothing out of the ordinary.
Hey, babes. You just had your birthday. Glowing up, booed up. Kwani sikufanya mambo yangu. And I still have a lot in store.
I haven't celebrated yet. Lakini, I'll sort you guys. Taupang.
That's what she said.
It's still pending.
Yeah, but my boo is glowing up.
Thank you for all the wishes.
Bam is popping.
Sasa nimeingia second floor. Lakini bado mimi si mzee kuliko mzee fulani.
Ancient.
Hey, unahitaji respect. Relic. Respect them, baba.
Au ni watu wenye wanasema wanapaka kaluma kwa magoti.
Skia, skia, skia. Mimi ni
kabla aende alale.
Mimi ni mubabadi. Certified. Kwanza ni bahati tulikuwa tushatoa our buddy episode before one of our representatives akuja na mubabadi. Did you see that nigga?
Yeah. ASAP Rico.
They were saying quick mat ASAP.
Quick mat ASAP. Hey, hizo jina zilikuwa mingi.
Hey, how much have you ever spent on a shore?
I've never spent on a show.
Like, let's say 2 G's or something.
You know, I'm a pretty nigga.
Buy me flowers.
It's different for me. It's different for me.
It's different for me.
It's different.
Give me flowers too. Bring me flowers.
Bring me flowers.
Eh, nigga, literally. Na kwambia internet is a wingi. But when you pop up, you tweet the jamas, you use our time. There's a times, if he was broke or something, he was working or borrowing something. Jui, eh, literally, wambaya.
Siji, kuna time flani ya likuwa, siji, ajalipa renta mastafka ya.
Kitu ya likuwa hiyo. Man, nakwambia internet is a hao.
Is a hao.
Lakini, man, big shout out to all the buddies. Nikusema buddies na manisha all the sassy niggas. So, keep me on, how's your week been?
Tuko Wednesday still. So, wiki yangu tu imekuwa the norm tu. Ball kidogo kidogo. Oh, kuna hii board game flani imeniteka mind.
Which one?
Sequence.
Mm, talk about it, talk about it.
Yeah, Sequence is mad. Sijui venye naweza explain ya, but it's a game about strategy na tactics. So, it's really good.
Football?
You should try it.
Football strategy or like just fun and all?
Strategy too.
Uh-huh.
So, it's like, ni intriguing. Like, siku moja, ta link tucheze hiyo game, iko fiti sana.
Yeah, but they, naendelea kuongeza roster yangu ya activities ya games hivi. You know, my hosting is on another level. For those who are yet to experience, it's just amazing. Mneza angalia, sijui nifungue page pia nianzishe kitu because, hey, 10 out of 10, man, recommended.
Games roasting?
No, like, yeah. Game night tu hivi.
Oh, okay.
Bug
okay.
Iko nayo hapo ni very deep.
Uh-huh.
No pause. So, yeah, apart from, you said Sequence?
Yeah.
So, na tutatafuta yo shit. Anything else you want to say?
No. Weekend imekuwa calm though. It's been calm.
I don't know kama mnaona mkono yangu. Earrings haiko na minion. But saa acha kwa nianze vizuri. So, sina just two superstar. Mnaona yangu. Tumekuwa na mabash hapa na pale. Kulikuwa na short commercial break. Mwenye tujalipo bado tungewambia ni nini.
Bana.
Lakini saa, venye wa say niye. Mekua tu kimedi hapa na pale. You know, baby boy driver. Mambo yangu pale.
Oh, by the way, I didn't saw.
Hey, man, crazy.
Mekua nikikucheki.
Crazy. I
didn't see you.
Hey, lakini maze.
Say hapa tukuna. Uwe
bado
janiki. Certified drivers.
Mimi najua.
Sayi mko.
Nimeshikukua on the highway for a minute. Illegally tu. Sijai simamishwa juu ya. Tunajamini yangu.
Awe.
Really.
Tunajamini kwa yangu. So, live kwa tu for a minute. Juni, hey. Tulanza, manana kuiba gari tulanza kitambo. But tumekua, I think kama ingia kuwa kazi. Ningia kuwa na experience before ata legality.
Imse alikuwa na ndringia siji. Mara siji ku drive manual siji nini. Anadhani yeye ni mzee sana saa amejua.
Bro, sasa you just
Weke
got your.
Kenya umetishi na peke ni miaka. Mina, nisha learn hizi vitu zote.
Sasa abu nikuulize, umekuwa tit for a couple of weeks. Unakuja kupiga kifua.
Sindio kwani.
Bro, ni juzi tu.
I'm that fast.
Worth
I'm
it.
A fast learn.
Worth it nini?
I'm a fast learner, msi.
Bro, ni tikombia experience.
Sae kunapelekana kwa barabara.
Ai, wewe unapigwa sticker lana.
Hakuna.
Najua ni sign kwa na
lakini una stick ingiaje lana. L. Yani una stick Bravo, L. Yani L for loser.
Au na hata mwezi. Autia. Umeanza kibori.
Haina shida.
Relax.
Kenye umza ametishina labda ni miezi.
Miezi gani?
Labda miaka.
Ai, gari tulanza kukanisha tukio sijini primary ama nini.
Misi sahi nishafika experience. Misi sahi na Hamilton tuko ligi jamu.
Bravo. So, let me keep it respectful, but anyway, the master of the craft knows the thing.
Mm-hmm.
Yeah. So, yeah, I'm glad to say that she's done with her fumbling stage. Oh, I'm not sure. Let me say it well. Let me say it well properly. Yeah?
Mm-hmm.
I'm glad that she's finally done with her fumbling era.
Mm-hmm.
Yeah. She's bagged a real nigga. So, mba yake ya kufumble imeishia hapo. It's done already, cuz. So, address me. Streets nilitoka. Literally. Yeah, off the market.
Mm-hmm.
Yeah. Mister. Aman, mindo misi zuko. Oh, mister. Yeah. Yeah, address me with some respect. So, this ring finally has a meaning. I wanted to tag someone along up, maybe, but... I think you all were just not ready. Mungeshindadi kuongea.
Aje.
Yeah.
Aje.
Huh?
Sanyi wate ni family man. Mi peke ndo.
Yeah man, I'm a family like, man. I'm a family man. Lacking. Najuadi squeeze in, Paul. Najuadi leo nitakuwa very boring. Unajua kisha ingia la vivi. Haunanga jokes.
lies bro.
Kigen unaonanga kasi uchikesha watu sana.
Si sana.
Si unacheki juu joke zetu ni za mtu mmoja.
Manzi.
Man hata
lakini Leonese understand manzi.
Yeah man, surely there's no one to love you.
Unarushia kila mtu.
Yeah, sasa unaona, wewe ukisema boss namwambia bubu. It's one and the same. It depends on where it's coming from, but yeah. Big shout out. My day started off really really well. The first voice I heard in the morning. Yeah. So mazee mimi jioni tu mimi naekwa vizuri. Mambo yangu inanipeleka fiti mbaya. Yeah. Siwezi waambia she wished you all anything because you all were not a priority, but one thing is this podcast will be really nice. She's done her thing pale. So eh mimi maneno ya kuamkia jogo ama sijui nyondea asubuhi ama unaamshwa sijui na kubangia milango bro. You need to do something about it.
I'm working on it. I'm working on it.
It's squeezy now. IG is way too boring. Like just using the phone is boring. Mm-hmm. Man. Kuna vitu za maana za kufanya. Ima unaingia online mtu anakukasirikia tu rudishi reels. Tunaniambia si wa text, man.
What? Which name say by the ajani? Ah, wewe ulitwambia jinini yako imeharibika.
Nini?
Lakini wewe squeeze ujibu ingi reels. Unaniingia after like a week hivi ndo unajibu.
It's called family.
Family kitu
it's called
who?
Family.
Wendo ho.
Lakini siyeje sama nimeruka mali, but for a minute pia unapata shughuli ni kadha, so unapata okay, mimi nitasema vitu kadha. So I've had since the last time you were here, I've had two different burials. Yeah. Both were close kinda, yeah. One was family, the other was okay, they're both family. One is family by blood, the other is by relation or something, so it's a close friend. Yeah. And on one, and okay, one was a kiddo, the other is a proper man, like some kind of experiences happen na pale na. And just to put it out there, if you at some point you might feel like life is really really kicking you, ama you like pushed down to the end, but like kuna still hope around, because one of these cases, this guy was suicide, you see. Na maze kama uko na place, you need to do fact checking, uangalie how you handle your loss and grief in life. So ukifeel at point mambo imekuwa ngumu, whoever anaweza kuwa anasikiza hii,
open up man.
Yeah, open up. Hata ukiwa na, if you are one to our listeners also, if you just feel like you don't have a place to vent, our DMs are open. You can shout out to either of us, try to get away, because yeah, and we can only get better.
We'll organize like a episode for like mental health.
Yeah. Yeah, but hiyo kitu hizo vitu mbele zinafanya me. Unaangalia life tu una appreciate man.
Bana.
Yeah, so yeah, anyone pia mnapitia any sort of grief, RIP to the ones you lost. Tunatumai umepoa salama. Eh, na mambo yataendelea kwa fiti. So tunaweza endelea. Kenyan Tower advice, stay out the street, stay in the shit. Yeah, mambo yuko hivyo tu fiti. So tunaweza anzia kiasi na vitu zimekuwa mkiona zikiendelea. Leona the one and only brand Shira amepigwa pigo, sijui uso imeumia. What's happening?
Okay, mimi sijui mbona na feel mimi ni mtu mbaya, like I was happy lakini nilikuwa sad.
Wewe ni evil, acha ku justify. Sasa ni evil.
Bali kainiwa.
Yaani like uliona mimi
nilikuwa
happy. Pini ya mtu nikakubamba.
Nilikuwa happy lakini nilikuwa sad.
Eh, lakini alikando proper man.
Bravo.
Like mimi hadi mimi nikipigwa hivyo walai usikina toka socials.
Kuna mtu atamdinya do.
Lakini
kuna mtu atamdinya bado do.
Kenya ilikuwa hapa.
Pause nigga.
Sio na venye alirecord hiyo video. Kwani ulipigwa wakasahau simu?
Bravo, kuna wasi walikuwa
na kuwa na haja na simu yake. Yani literally walikuwa na aim ya kumpiga yani.
Kuna wasi walikuwa na question
ya kitu. Ulicheki hiyo uso.
Kuna watu walikuwa na question ya kitu kani kupigwa.
Hey.
Kuna wasi walikuwa nasema you boys ule wamba.
Oh,
sasa
lakini yo msea
Chakari.
Amekuwa akifanya
vitu Chakari Kiushira. Shira Chakari.
Wacha nisemu, unajua mbona sana nilikuwa happy. Jio msee, as in, amekuwa kumanya vitu za ufala sana social media.
Mambo yake bro.
Hakuna bro.
That's how he gets his paper.
Hakuna kitu kayo bro.
Walai, sasa si, unajua yu ni mboka bro.
Ikiti likuwa literally, sinajua tulijua Shira tulimjulia kwele video ya
nduru nduru nduru.
Ite walipigishwa nduru wanya jazoya. Hey, aliki, awa jirani, siya likuwa aga, kuyo plot, akobado yo plot anaishi from the first time.
I guess.
Because, see, at the time he was complaining, wanaume wa huko wanakuja, sijui kumsumbua, kumchapa, sijui akisemanikana, na webi ya bibi. Kwa ni ya mabibi, au ma, nakuambia, women bro, don't rely on them for some things. Haa kukuja to his rescue, akipiga nduru, nduru. Hey, lakini, hey. One of the best things nimeona ni Sauti Sol, Soul Fest. Let's talk about it.
Yo, kuna
rich and poor. Yani hakuna kubahatisha hapa. Ah, say by then ni kama hawarudi. Wameamua like, tumekuwa in it for a minute. Maze, dinyue ni nyinyi. Nafake natuwa kudu.
Lakini for sure, yo stuff nye wamefanya. Niko sure the second show itakuwa more funny. Iya wa maskini si. Maskini.
Chill. Maskini is the first or the last?
The last one.
So it's the one on fourth?
The one on fourth. The VIP iko second. Goje iko?
Second.
Second.
Manjua literally wali kwa meka kuna hii kitu ile pale underpass before fiki Angara. So yes. Najua hii ya kuenda.
Sawa sawa naenda.
Maze watu waku ingia tau na Angara na watu waku wanda hivi na ST. Second na fourth. Maze. BN. Form ni gani? Umetumuliaje?
Ah, lakini for sure.
Si tunenda zote.
Fun show ndo itakuwa like the lead show, mse.
Bro, unakumbuka zile vitu zilikuanga primary fun day?
Walai.
Wase, nikaa tunapewa shit kama hii. Like, kujeni tu, ni kama tunakuja kuwachezia Spotify live. Kujeni mjibambe. Hey, maze, watu, watambui. Amesama December kuendeni. Juna juu ilikuwe ikuwe, Soul Fest alafu blanket. Blankets and wine. I mean, tango.
And then blankets.
Yeah. Ati wine and blankets. Taiko agui. Well, that's French to say. Love
lakini
you, bro.
Lakini pia nasikia siji kuna Oktoberfest pia ingine.
Well, but the most important thing is our boy Kahush is doing us some property.
Bana jo.
10 out of 10 album.
Mm-hmm.
Nothing to say. I'm just dumbfounded. Sayi nimekuwa on a crazy roll. Say back to back udanipata Ben Soul his new album. Imekuwa out for a minute.
Gani? Lion of Sudan.
Yeah.
Imagine si jasikiza ata song moja kwa hiyo.
Ndio maana shangao shida zako. Kwa na shangao boy form yake huko gani?
Idea Kahush bro.
Ah,
nimesikia like
check Chuja studio
intro,
man. Listen, get out of here, nigga. We don't give a flip in Twitter. Come out.
Z-time ndio imekuwa.
Time nini?
Time kuna.
Bloody.
Time kuna.
Family,
I love Kahush, man. Any family.
Leave my boo alone, nigga.
Time.
Scrap off and talk fanya kishira. Naekaje love na Kahush in one sentence na msikilizi, man.
Lakini to. Walai. Tani kuambie. Oh, by the way, mnafahamu check out this new driller. Ametokea. Anaitwa Spoiler. Spoiler?
Tumemsikia.
Anafa alert.
The guy has mad buzz.
Anafa alert.
Hmm?
Anafa alert.
Alert?
Yeah.
Ah, uja get you.
Aezi.
Aezi rada.
Aezi rada. Spoiler alert.
So, umse ako...
Okay, you're sucking off this niggas too much. Too much teeth, man.
That song was top tier, bro. No hook is lit.
Kwanza Kenya ilinimpress ni the video, videography ya your shit.
Bravo. put me on that. Sijasikia bado.
Sijasikia no hook.
Bado.
Like,
but there's one girl who wanted to put you up. What are you saying, Bubu, before I cut you short?
This shit for Sijika Mechiki, Adam 22.
Tell me about it.
Adam 22, so he's a like a podcaster.
He's a podcaster.
He's a podcaster who's married to a porn star.
Talk about it.
Who's married to a
BBC?
Who's married to a porn star? Now for some time, she's not been like engaged, as in doing her work like.
I work from home.
Work from home. Roscoco products.
So after we were married, like I think it was like last year.
Hey man.
Last year. So,
Mambo yao, bro.
Yeah, last year. So it was like just this email. It was this month or last month, I think.
Mm-hmm.
So I'm akamua ongena bonake sa rudi kazi. So
your bills are coming in hot. Let me go get this cheddar.
What?
So the wife aka ongea na bwanake wako organize like adi wako ongea na the person who she was supposed to shoot with.
Indulge with.
Yes, indulge with.
What you need to know is that the husband is white. Yeah.
Yeah, the husband
definitely.
She was white. Organized for some BBC, man. Fucking hell. African meat.
Me sielevi,
some
bro.
Some big African wheelie.
Sielevi. Lori. Venye utakuwa Nyoka. Comfortable.
Huh?
Like, sielewangi venye ako comfortable. Yeah, najua inakupea ganzi, but what?
The vows.
Uniga ako comfortable.
The vows were everything. That he said, I'm giving you the world, baby boy. Part of the world is meat.
Najua mimi nikionanga hizi
your wish I make shit, your wish come true.
Shit kayo na ndo sana anzanga kwa mini staff za NPCs walai. Jua hakuna venye mse anakuwa tu sawa kwa kichwa
ati. Hey, like
Buda, unaacha.
How can you sit now?
Ninye manzi utupe pesa.
Ataka ni mboka though.
Hey bravo.
What? Hey, heri nisijue. Heri nikuwe blind, heri nikuwe deaf yani.
Personally,
na pia wako na watu hii pamoja.
What?
Yeah.
Hey dad.
So like,
are you dropping mama off to work?
Like, watu anambianga watoto wake nini?
Yo siku ilikuwaje? Drop the kids. Ama the kids unawapeleka dad kupeleka mom. So like, dad, this is the place you're dropping off mom to work today. Will we see how she'll perform?
Hey, like, wow. She's definitely fine. So, thinking of say, but each generation.
Niggas wako na roho. Niggas wako na roho.
Tuwa si nigga.
Oh, hey, white men wako na roho.
Lakini anyway, mi bora mambangu iko sawa.
Each generation pia inakuja sawa. Waseo kuchomeana chuni, say itakuwa mbaya zaidi.
Wow, itakuwa worse.
So imagine
your mama jokes itakuwa even worse.
I am saying.
Nigga, your mama.
Unaambia nini buda?
Don't say that.
Unajua napatianga mama yako pesa.
Nigga, I feel
na
you.
Na promote.
Na promote.
Promote.
Uwa na wapromote.
Mi niko first line kwa Roscoco products.
Niko na membership card.
Respect me. Respect me. Hey, so man, yeah. August ikiisha. Okay, we are about to get to August. So that means we are getting closer day by day to the new top boy, man. September. So hopefully they'll do their shit. But yeah, Drake sijui anato drop here lini. But milionele stuff Drake alikuwa amepost. The two shorties.
I wanted to sexy red na
yeah.
Red them alikuwa na sijui bunny something, bunny's bags I think.
Bravo, I tell you money. Money has its own shit.
Sijui kama ushe na unajua sasa mimi na kwa Twitter a lot. Sasa umeona Disney nani ameangushiwa?
No.
Drake na Pusha T.
Tell me about it.
Venye anachuma sijui, he's just a groupie sai adi music yake as in see anafanya like for the hype, see like anarelate na audience yake as much.
The first thing I'll always Drizzy. Say about Drizzy, na pia liwaambia, kama haujalewa, we'll give you time to catch up and you will eventually. Plus, who the fuck is Pusha T? Who the fuck is Pusha?
What is he pushing?
What is he pushing?
Pusha, unajua saa Drake, I think I'll mention...
He's pushing his agenda.
I'll mention Bibi. I'll mention Bibi Pusha T kwa nini? One of his songs, I think. So you
they still this back and
forth,
back and forth thing.
Se dishuka kupata demi ya Pusha me fly out na Drizzy.
Hey, lakini
peleke on some mad rock.
This track wale ilikuwa mbaya wa.
Hey, brav. Drake
yeah, nani Pusha.
Si unajua venye nani alikuwa. If there are guys who know how to diss you. Okay, there's levels to this. Eminem was a beast.
Hey.
By the way, Drake
till
will diss
this day,
you.
Till this day.
Venye Drake ataku diss, brav.
Lakini kenye inafurishanga na Drake anatafutanga unnecessary beef.
Like ana mentioning to watu randoms.
It's called freaking power. Mimi the best. The best
una Kendrick out
they started with Kendrick too out of nowhere. But back and forth, but Kendrick won it.
Kendrick won it. But still, unacheki kama. Okay. Sorry for this example, but it's also there. The way Calligraph and Octo will have their shit. So there's a mutual line of respect in everything. But bado unasikia vanyota. So there's also that way. You kiangalia, the way Drake and Kendrick will handle is very different. There's a lot of respect in that thing. Let's say this tuka kuona a song and collab or something.
Yeah, definitely.
Because you all know each other's craft. Lakini Drake na watu wengine, this nigga is fucking dragging you in the mud
but
properly.
The way like you know there's respect inakuanga subliminal. Like you have to listen keenly.
Man
to know
subliminal.
Inani anapigwa.
Yeah. But mwenye anapigwa for sure utaijua rahisi.
Yeah.
And then Drake is that. Kwanza yeye kicheko yake kuna mwenye anakicheka unajua imeenda. But hey, sounding like I'm giving top to this nigga. But anyway, hope you enjoy it
though. Can I tell you the slaughter what? The slaughter something.
Slaughter Gang.
Slaughter Gang niya.
21. All right. Lakini.
SL.
Uniga crazy. But anyway, enough of that. So, yeah.
Mm-hmm. Oh, but then I'm cut to some disappointing news, man. Tunapigwaje na Rexam, bro. Rexam, bro. Atakani team C, bro. 3-1, bro. 3-1.
You all were happy mlikuwa mmepiga Arsenal.
Oh.
Maze Arsenal lakini.
Oh, my days.
Arsenal fans, bro. Out there, shame on you, man. How are you the first body?
No. Now it's one this year first team.
That's the first. That's the first body count of Manu. Takama ni pre-season or all that. Hey man, Arsenal joke.
And they were banger goals still.
But still, hey, both
yeah, Sancho.
Teams, both teams have shitty ass jerseys, man. Between when Manu na Arsenal manato.
Third kit yetu Simba.
Ile inaka slavery, it's giving slavery, the black and white thing. Bravo. Umeona achana tu na umeona
nimeona third kit ya City
that,
but
unaiona heavy already wet my guy bro. Talk to me about
this
it.
Is the first time you're missing though. Like
what time
let in perspective
missing
away kit jezi zetu kwa deadly kwanza home kit yetu this season
bana home banga. Kit ni mbaya
banga
I think tu kuna aspect ya kukua fan wa
team zenye zinakuwa
lingi tu akili
our kits kwa banga
we are real fans
every season
at your kids are banging what did you say
kits are kids. Always banga
you don't like them young bro.
No, I'm not a
you're
pedo.
Messing up. But talk about it. They are made small for the children. Hey, I mean,
bro, that was the worst news I received today.
No, no, no. To your man, I didn't know.
Niliamka ni watch specifically. Ni watch your game. Ni one to keep it out to 20.
20.
Ananzisha watu wata sijaiona, bro. Alianzisha kipa sijui ni ito sijui viche. Kama ni ito sijui vitu gani. Nani anamjua?
Ah, we're still USD. At Bora tulichapa Arsenal.
Yeah, but... Man. Najo tulipigwa hivyo jitu kwa na red card.
Ulitu wapi red? Mbona?
Uo ref alikuwa mshenzi.
But sijika nini mteeza kumaintain nini? Nito aje. unajua sub players wenye wame left na
hey, listen. Bado wako compact still
listen.
First team yao bado yuko sawa. Grivaldo na come bro,
let me tell you one thing eh. Let the big dogs handle their own thing. Ukijaribu kuingilia maneno yetu utaumia kijana
like
mdogo.
Like City for sure, top 4.
Top 4. Yeni
guarantee.
Top 1. Ah, top 1.
Top 1 itakuwa
top 1.
Top 1 will be hard.
See, season ikianza mlikuwa amesema aje. Sina
shock. Sio nini ya inaitwa je? Cancelo.
Kyle Walker.
Cancelo.
Kyle Walker is confirmed. Kyle Walker confirmed. Stain.
He's
sold already, yeah.
Okay.
He's staying.
Okay,
yeah.
And I left.
And I back. We did the thing. Gave him some top. I'm sorry, boo-boo.
Lakini yadi mbona yu likuwa decision stupid. Jio mse ya peyongi game time.
Na.
Mezi ya lawa.
He should go.
Lakini unajua pia. Na
but see, also Bernardo wants to leave.
You all know about Pep.
Mm-hmm.
The nigga is unpredictable, so
but he'll bring a new person in. Obviously, ata if Kyle Walker goes, Akanji can play there. Rikolevis
but bro, no. Give respect to my man. There's something.
Yeah.
What this nigga brings
but
to the table?
But he won't suffer.
There's a huge difference.
The only place you'll suffer is UCL only. Upon dom ta suffer. Ju ye uabeba hapo.
Bruv, there's two things here. There's on pitch and also off pitch.
Mm.
So there's a lot of behind the scenes. So
me, what I know from Pep is the mastermind behind that team. If Pep leaves, everything will crumble. But a player, at a Haaland akishia bro, bado City itakuwa top.
But one thing, yeah, ukikuwa phase kama ya Pep hivi, from management and ownership, you'll get to see how things are supposed to be managed or something.
Mm-hmm.
So you'll have to step up to such a caliber. Unaona? So ati Pep akishia, I'm still safe that there's a good roster that will be kept.
Yeah, but you won't be winning trophies the same way.
Man, fuck out of here. Let me say one of the last things in sports. So there's one big okay, Mbappe akiweza sign now Waarabu. Itakuwa a record thing because I think kuna mtu alikuwa amesema he'll be earning, is it 15,000 USD per second or what?
Ni $24 per second.
$24 per second, 2.1 million a day.
Oh,
24
sorry.
Million yeah. per month.
This thing is crazy. Unajua Pepa inaka
for the whole
Bruv,
year ni 700 million. Ninja kwa
nimeshinda, ninja kwa Mbappe ni kwa nilishinda World Cup. Bruv, see tadi any other accolade. I'm yeah. taking this
he
thing.
He still wants his Ballon d'Or, yeah?
Yeah, man. Do you imagine angepata Ballon, apate man, apate hiyo ilikuwa inaitwaje? Alipata Golden Boot.
Alipata Golden Boot ya
so
World Cup.
So imagine angeshinda World Cup akoneo Golden, labda apata Ballon d'Or.
Definitely ingekuwa Ballon d'Or. Ballon d'Or ingekuwa angeshinda World Cup.
Do you imagine hiyo combination hivyo, bruv? There's nothing else I'm trying to prove. I'm just taking this crazy man.
Lakini
but
I'm a threat to you if
Kata sign na Al Hilal inamaanisha ataka that season without playing a whole freaking season.
What about bado anacheza
PSG wamemtoa kwa
yeah anacheza ana inaitwaje he's flirting with Real Madrid still.
Yes. So, definitely that is where he's moving to.
But na bro, pia nini ilimpatia offer another offer inaitwaje PSG.
Yeah, but
PSG 1 billion for 10 years.
He doesn't want to stay in PSG.
Mm.
Anasema hezi win trophy huko. So definitely Mbappe is going for Real. Tunaongoja tu Real trigger bid.
Lakini
and that team itakuwa sorted sasa.
Assigned to yo nini for 1 year.
Ataenda Al Hilal.
For 1 year peke yo pesa.
Ataishia.
Aishie 1 year.
Ataishia.
Isabaki
akishia akona ile point ya Ballon d'Or itamhepa. Atakuwa considered one of the greats juu. Kina Vinicius na Haaland watakuwa viewed as the greats. So lazima jeke in the race.
Lakini sani atapata bado.
Yeah.
Ballon d'Or
atapata this year juu. Definitely it's going to miss.
Okay. Stay tuned. My body is na jamna float kidogo. Yeah. Na msikumbushwe season the football zinaanza. Get to know your man's team, your crushes team. Mfanya mambo yako pale.
Now ni nyo nyo amewanunulia jazz by
the amenunulia jazz
family man
but
no I don't want
nimesikia watu nyo anaenda nini second ni watu wao amenunulia jazz watu wa fourth wanapeleka
to the bodies out there nunulia boy wako jazz pia ndio wewe pia usikose match
umenunuliwa
zai
why are you concerned me personally my question is
mnunue msikose mechi.
My question is, how is a street nigga asking me about some business thing?
Mnadate kina nani yao?
Usijali.
Najua Mr. Nawambianga kuhusu humility. I be talking about humility.
Humility, someone nasema humility.
Humility, bravo. I popped this shit a while ago in the podcast. Naonekana you don't listen to me. So you're cheating on me. There's another man in the frame?
Oh
wow.
Mimi napatiwa jazz na roaster, nyinyi mnaringa hapa si. Eh, mko kafu na mpeo jazz. Surely.
Nani amekwambia hivyo, man? Plus also unajua my main thing is basketball. So kuna vitu nitasema mwezi elewa. So you see him keep it on the low.
Mhm.
Yeah, so fuck out of here, man. Kuna stuff nilikuwa nimecheki. Lakini sijui ni toa yaje but
fungua roho bro
zizi
got you.
I'm weighing my chances of heaven no and I'm thinking about it
ah bado uta daddy si ati ni
uta daddy bro mwacha daddy
daddy
bora nimedediwa man it's crazy
like kuna
I'm jenda kuona babi
kibe video zai
Bobby. Kwa minu mechiki Oppenheimer.
Oppenheimer is lit.
Hey bro,
mwini
ni certified.
Mini mtu buddy. So
lakini asikia ni nini?
Mini mtu wa Barbie.
What?
Barbie ni overrated.
Barbie mnaenda fresh hours chana.
Nah, you don't look good. How would you know? You're not real buddy.
I'll still watch it lakini.
Mini buba buddy. Mini wa bring me flowers also. So
me, hey, but I'm stoked for kwa, Oppenheimer.
Especially you. Najua ndo unafaa kumendeo kitu. Uwase maneno ya roster.
Esa nili okay sikuwa na dai kunisa ningi sikuwa na dai kuita yote hapo. Unajua saa hiyo time ilikuwa.
Zizi you can go and start your own but anyway, you know what excuse is in advice poa.
So tulipull up kwa hiyo hiyo it dropped on Friday lakini tulienda the next day sasa.
Yeah, without saying you went after your birthday huko tuambia.
Yes, sasa
cheating on us. Cheating on me.
Cheating on us.
Your own man.
Your own blood.
Your own blood, man.
Man, you a bitch.
Bitch ass nigga.
I'll never forget.
I will never forget.
Oh, hatu nyumekafu. Wajua mimi ni mwenchi kwanza. Wajua mimi ndo main kwanza.
Brave, that nyash is proper, man. There's no way I'm getting back to you. Okay, some rickety ass
feet. We pulled up for the nini? Barbenheimer premiere sasa the next day sasa.
Yeah, so, but kuna staff niliona.
Hey, bro. Mademu aliva.
Mm-hmm.
We, now for the Barb.
Ulenda kuwatch kipindi ama kuangalia wasichana wenyewe.
So after the before the movie began and also after the movie ended.
Mm. Ulikuwa tu hapa.
Mademo alikuwa.
Mm. Kisha
tulifika late. Mm. Tulifika late kwanza. Tulifika late.
Ufike late ndo scan.
Oppenheimer. Sasa venye movie iliisha sasa si akatoka nini? Sasa hiyo cinema sasa. Mm-hmm. Hey,
ulikuwa tu hapa.
Hey, Nairobi wewe.
Wasichana ni wengi, chaguo ni gani?
Ningewaambia hamjaona but ni venye sasa I like mine for myself so ningekuonyesha the real definition of what you all are trying to say but so long as you're happy with us funny things you're trying to say ni kuvaa vizuri. No, naume sema wanavaa vizuri. Yaani
bro,
kuvaa vizuri na
rembo,
nimesema
bado
ni ukiambia them ni aje wewe ni mrembo. So that's giving kenyeji proper. That's giving mediocre looks. Mi hata kuongea ukweli. I know if you all, how would you rate your person, Keegan, out of 10?
10.
What would you say? How are you looking? Yours are also, what out of 10?
It's Navari.
Proper.
It's Navari.
Unajiuza.
It's Navari.
Mi ukula virenje. Yani umekata. So what are the, okay, let me also give you a 10 still, yeah? Mm-hmm. So you all are talking about 10 out of 10. Personally, mine broke my scale, so.
Hey.
Na nawaambia. Hey. But anyway, kama mko happy, bora nye mko ha?
Mko happy.
Mambo iwasukume vizuri.
Mm-hmm.
So, yeah, mnaona aje?
Hey bro, by the kulikuwa na hii stuff ya nini siji kama ulicheki. This beef between Kibe na
so,
Kibe na
Sonko.
I saw it, man.
Msenge huyu.
Umse uko on some different shit, bro.
Sonko uko wale.
Yani like, kufanya nini?
Tweets zake tu like, anakuanga tu out for blood.
Bravo, sijui nani alikuwa nasema, sijui anadinyanga, sijui nani, akaeka mtoto, uzuri anaeka.
Iliko uhuru, iliko story ya uhuru.
Man. Bravo, kuna...
Atiyo nilimpeangade.
Hey. Uwa ni ule mwezi anajuanga, mnasikia.
Anajua story zote, bro.
The funny shit na yo tweet. Yo mse alianza, ati staki kuchomea mtu ama staki kuharibia mtu picha lakini
hiyo ni ile ya
no disrespect
apa, no disrespect is a good one ile ya sisi wote hapa ni watu wakubwa
watu wakubwa bas
ukishasikia unajua it's about to go down
hiyo ni mbaya
but mimi nakwambia women are snakes lakini hao wanaume wa Sonko type. Eo goba.
Sonko alayi mseni.
Uu jamani ule jama. Akieza kuwa tuna siri yako. Uu mse ufai kutana apne.
Bro, atakusema.
People never learn. Ukiona tu Sonko bravo. Chuja.
Don't even make a phone call with that nigga. Na kurekod tu. Na keep receipts.
Dadi ulicheki. Ali exposing yu mse CG. Uflani ali. Uu politician dem.
Mm.
Alikuwa ame sijui mtolea like majegi stuff kaya hiyo aka expose.
Okay.
Oh alinione alinitumia kwanza alikuwa hiyo video alikuwa na tu alikuwa sketon. nitumie. Umeonyesha matiti sijui niko like unuga cup. Alafu receipt anakuwa nazo. Umse ako na video footage, ako na messages.
Yani he has everything. Yani anakuanga like aki socialize like na mse and make sure me pata dati yako like literally I think hiyo ndo inakuanga aim yake
but pia inamaanisha
which is
when you're on a roll hapo you're also stupid in a way.
yeah
hey, you need to move
lakini correct. Mse as in ako easy to anger as in ana
anakazirisha
ufala buda
maze alafu
nakumbuka that video alikuwa na flaunt cash yake.
Unajua nani alimchomea? Unajua mbona alitoa hiyo video? Ati alikuwa brother yake. Siji brother-in-law yake ama brother yake. Ati alikuwa amemwambia siji ana ameishiwa na pesa.
Hey.
So ngo siji the next day.
Hey, alitoa ganji bro, like a word. Sasa ndio na video
ameingia parking lot siji hizi magari nini. Ameingia kwa nyumba. Alafu matusi anakuwa na
Eyo msuko ana matusi.
Anashika. Alafu sasa wala ukijana bado ni kienyeji. Kuna combination zingine anavanga. Unaangalia huko, "Hey bro, ataka ni designer umeva." Lakini kuna siku alikuwa amepiga ni mbwakni. Sijui kile ilikuwa Louis V. Ilikuwa sijui imeandikwa nini.
Ulikuwa umecheki venye alikuwa ana explain sambo na anavanga hivyo. Unajua alikuwa amesema sisi anadaingi kumachingi brand kutoka juu hadi chini.
Haina shida but color skin.
Balenciaga Balenciaga nini mliote.
Unaka kanini tu kamerushwa colors mingi.
Yo mse niko sure angepiga look fit ni venyana like nini.
Kwani ana mse
consultant as in
fashion
consultant.
Like yo ulitekile kanzo liva ya Kenya bro ilikuwa which event kulikuwa national event I think akavaa ngojea kuna event zimepita hizi zimepita bro tumepita national events ngapi Labor Day na nini unakona nini nyingine unajua bro nimetoka chuo ilikuwa
staff ya Moi sijui likani
ai Moi Day imefika kweli
Moi Day bado ni nakonga 10 sijui October something Moi Day
ndio mimi nashangaa.
Yenu nata kuniambia na kwa Labor Day peke yake. But akukwangi na nini June?
Zikulikuwa na holiday flani hapa. Didi mesawa ni gani? Oh, I think ilikuwa ya Waislamu.
Achana. Oh, hiyo ndio alipiga kanzu na na enye iko na nini ya Kenya. Flag ya hiyo kitu ilikuwa inakaa. Oh my god.
Eh lakini bro mi unge smash pass dota yake.
Family man bro.
Hata sikia tutakat.
Type yangu ni demu yangu.
Hakuna.
Walai.
Unaweza.
Type yangu ni demu yangu.
Achana na.
Mnabo.
Listen to this nigga. Mimi nilikuwa ni shaba bone.
Mnabo.
Sorry, I won't be funny for the long minute.
Mm-hmm.
Zoeni. Tafuteni love. Yo, but anyway. Yo
tumekuachia.
By the way, before tuende mbali.
Enjoy.
Before tuende mbali, I want to shout out every fan of ours, most especially, okay, there are some people I can tajah their names. Yeah, kama Stan, a couple of people who know Stan. Yeah, shout out to Stan. Oh boys, the immediate time to me post TV, pop-up notification ataeka, at a post, he'll start to listen, he'll always comment. Shout out to you. Every person mwenye anafuck with us, big shout out to you. Our following on Twitter, thank you for that. IG is really picking up well. Stay tuned, we'll continue cooking. We had a poll last time. Anyone who sent us a message,
we'll check the, you need to, for the next episode, you want a listener.
Yeah, so you can always interact with us. On last episode, we had, thank you for the feedback for anyone who reached out to us. We had also a poll. So, tutakuwa tunaweka polls from time to time. Yeah, so continue fucking with us. For all those who share our stories, share our episodes to the people and all, we appreciate you. Keep it locked, fresh and clean. So, yeah. Lolo kwataka kuna kitu nikwataka kuangalia before nseme yangu kuna msia kuna stuff akiasa na blush kuniona. I know I'm looking good. Adilo nimeamua ku take a break kidogo ni jonyo langu natoshana aje before I start stroking it again properly. Please, last time tulikuwa mekataa, but leo tusikue na pause kwa episode. Yeah. From now, paka palitaisha. There's no pause.
Nini?
Like, there's no pause, there's no homo. It's just world as it is.
Kwa sure, neza keep your promise. Amwezi kabila kusema kitu inye ni homo.
Tunasema kitu homo, but without the pauses.
Okay.
Yeah.
Attack is sinking.
The deeper, the better. The deeper, the better.
Yeah.
So I guess I can ask you all first a question. What is... So I'm asking you two questions, yeah? So, what is the most embarrassing thing you all have ever done?
Yeah. Ever done ama imeshe nifanyiki.
Kukufu. Yenye umefanya... Ukikosa option yenye mekufanyikia. But I think when you're center person, so bado kuna embarrassing na wewe in that picture. Especially kani kitu sherehe hivi ama kwa mdem. So yote tusikia.
Miangu ni way back, bro. Nikiwa class 6. Stay sahau till this day, bro. Till this day. Ilikuwa day flani hapo. Ilikuwa games day, stay sahau. Kwa nimepiga.
Siku ya mechi.
Mechi gani?
Neti.
Nimepiga tu shot yangu fiti ya games.
Pizer out. Mm? Nashes popping.
Manze, unajua, you know who it is, bro. So,
no. Ili... Sikia, jamaa kwa na haga mkikuyo akisema, it's nothing, alone sema, you know who it is. Kwenda huko.
So, ilikuwa break time. So, your time si unajua kuliko, ilikuwa hii period, I think ilikuwa hii time yenye kuna heavy rainfall. So, like our pitch ilikuwa iko na maji enye iko stagnant. So tulikuwa tunaenda tuck shop, bro. tunaenda tuck shop. Ikafika siji mbona niliamua kutumia grau, but I think ilikuwa kwa sababu beshe zangu walikuwa napita kwa grau. So bro, si tukaruka. Tukaruka hiyo base kulikuwa na stagnant water. Sasa mi kuruka on the other side nika slip bro.
Mm-hmm.
Nikaanguka chini, kani mekalia matope. Sasa imeja huku nyuma na like shot yetu ya games ilikuwa like ile dark blue. So ikishika matope na inakauka.
Some prisoners shit here.
Yeah. Yeah. Mm-hmm. Oh, sasa nimeenda daro. Sasa niko like fuck. Hii kitu inachoma. Unajua umeanza dole that time eh? Hapo ndo umeanza kuona mashauri wako leng and all. Eh, so mimi nimefika daro before wase wafike. Nikaanza kuchukua tisho, nikaanza kupanguza like hiyo matope ndo ishie. Eh, so there's this chick akaingia daro.
What a chick. Given butere.
So ude mflani akaingia daro. Shout out Kimberly, bedheli kwa Kimberly. Ameingia daro bro. Akachachisha bro. Akasema check you boy walai. Boy amejidenkia huyu. Niko like what? Hey, namwambia check chore. Chorea. Manze nimeanguka nasema zi. Amechachisha ameitadi watu wa daro wengine.
Wani mbonyo bro.
So mi niko hapo nimesikia vibaya. Nasikia tu kulia. Nikadhanimisha hapo. Ikafika games time bro. Sasa nimetembea like tumetoka daro tunaenda pitch. Niko mbele yake. Sasa ameapproach some random girls from different classes and anawapointia mimi sasa na chiki. Anaambia, "Chiki ule boy walai. Ule boy amejikunia ule." Yaani hakuna siku nilisikia like kuji nini.
Nenda
like
siku masai songi.
E manze sayi kuso. Home time ifiki oh bro. Like sijai kwa embarrassed even in my life bro. Like hey. Hey. What?
Mavitu.
Hey. Hey, mi si genius. We tupatia kumia disikumbu.
Kwa nini mingi aje?
Mia sisema ni kuna ile
he lost count
significant sana. Na ile nyile
mimi niko na kadhabu
ile nyile nataka kuapia hiyo labda ni wapea off camera lakini
ah tuambie
ah yes siwapea
uta yes ficha majina
yes yezi
kwani na okay now so tupe now so nini tujue
yes yezi
don't be like
ndio zile ulisema till the grave.
Hiyo inaenda kwa grave
msiki. Mimi nakumbuka. I swear I think kuna time nilikuwa Kenya jamaa nilikuwa fala. Sio tuseme tu fala. But me okay sisi nataka kuanzia tu kiasi but nakumbuka I think I was in class 4 or something yeah. So eh hey, masaa break na wangana vitu fani. So yeah, there was some sina J circle tu ya some bougie ass kid nini.
Mm-hmm.
So I think we were from the washroom or something like tukatia kulezo break na vitu zote. Mm-hmm. So it's the way people will be playing before Rudy class or something. So mimi nimepata conversation hapo. Sasa mimi nimemedi and these guys are talking about food and everything nini and me I'm like hey I can't relate na cheki mzee friendy. Natoka shule naenda kwa madhi.
Mm-hmm.
Na rarua hapo. Nakumbuka kwanza, see these clear papers.
Mm-hmm.
This is a najuano to relate.
Juala.
Achana na, unaona hii juala. Unajua juala ya flying toilet. You know you are the shit. zile big, sasa lakini zile kwa unaekia di mandunya. Uh-huh. Ile biji kabisa ilikuanga chweza. Jika unakumbuka. Unajaziwa chipo za chweza hapo una unafua wezi maliza hizo shit.
Ndio kulikuwa ni listing ulikuwa na ifitobwanga huko alafu unaifinya.
Hai bro, tulikuwa na adabu. Tulikuwa na adabu. Sasa mimi tumezoea hizi vitu. Sasa wanaongelea some high ass restaurants I'm like okay. Hey bravo. Kuna mse moja sijui story ile shiftia wapi. But we got to chicken pox. Yeah. Mm-hmm. Saminikona, I've been silent. Tunaona ile ile picha na kuanga. Ile picha na kuanga wanaume tatu wako na suit alafu kuna stone image ya kirama pitha cast imejishika hivi tu. So that was me all along. Niko like ni venye naona sasa tunaangalia mapenzi leo na tuangalia vibaya. So ilikuwa pia mimi nilikuwa made hivyo. Sasa chicken pox ikaangalia niko like ah let me now do my thing. Jabba Konoisa, I was the Jabba Konoisa before Jabba. Shout out to Jabba Juice. Sa missing manda kukuk. Eh hey, bravo. Wacha nimeanza kuambia watu. This is my favorite meal.
Sijui chicken pox every day.
Kuna siku nime dish hizo kuku nime bravo. 10 out of 10 everything. I don't know if they were walikuwa ni hurumia ama kunielewa ama nothing, but it flow like nothing has happened. And then the most embarrassing thing is I came to realize this was not food after like 3 years when I got now chicken pox.
When chicken pox got you.
Yeah, I'm ukajua, like, God damn.
It's not a meal.
God damn. Nilikuwa fala aje.
Nisema yo story nika recall saa yangu saa za kuningine saa.
Uh-huh.
Unajua saa chuo nilikuwa nasomea.
Uh-huh.
Saa kulikuwa na makul kids saa likuwa prominent huko sasa.
Hey. Mm-hmm. Hata matumbua.
Alikuwa prominent huko. Sa, kulikuwa na maatisa wana, wana emerge.
Mm-hmm.
Eh, Sammy, obviously, likuwa na day kufit in. Eh, bro, mina juu artist, juu Migos, juu nani, juu nani.
Migos primary.
Ah, ah, azinajua maatisa.
But alikuwa back in the day. Migos primary.
Eh, sa ilikuwa primary.
Primary. Primary. Wasikia
wasikia nika primary.
Ilikuwa primary.
Fucking hell.
So kulikuwa na huyo atisa sinajua Gucci Mane.
Aha.
Gucci Mane. Gucci Mane sa alikuwa ametokea.
Mhm.
Eh sa sinyali tokea.
Mhm.
So sikuanga sure nini venye jina yake inakuwa pronounced.
Mhm. Uh-huh.
So nilikuanga Gucci. Unajua Gucci kuna the cloth brand.
Mhm. Uh-huh.
Na sasa kulikuwa na the artist sasa.
Gusi.
Eh, sasa
Gusimane.
Gusimane.
Niliambia sasa friends watu wengine hapo, friends wangu wengine hapo, "Hey bro, have you heard this new track for Gusimane?"
Eh, Gusimane.
Hey.
Aba Gusi.
Eh, Gusimane.
Wako like kuna Gusimane. Kuna msanii mkisia matokeo.
The thing bro, unajua sasa sasa si asi nyandeza cheza chini.
Eh, hey, wali.
Wali ni Oye, oh. Wali Gusi.
Gusi.
Bro, mimi nikamwambia bro chizeni chini bro.
Chorea, chorea.
Chini bro. Hey, au ni nani buda? Eh, the next day. Sasa ilikuwa like 2 days.
Boy wa Gusi mane. 2
days after bro. 2 days after. Eh, naanza kusikia watu wanaita SG. Eh, Gusi ni aje? Buda.
What?
Why you say fuck?
Your own blood.
Najo liko kichoko in your head uliko like our snakes. Ah, yeah,
our seni snakes.
Our seni snakes. Then only no catch up a story.
Nigambia nigga, I'd suck you deep. Please don't go. Eh, liko mbaya.
Eh.
Kenye, kwanza kenye liko na yudu na wasi. Ah, see, Daro alikuwa amenyamaza lakini ikikuja kupiga kelele buda.
Hey.
Hey, buda. Hey, ungu.
What?
Aonge samu ya buda.
So you still listen to Gusi?
Hey.
Gusi hey, Gusi. Gusi. Gusi man.
Hey. Hey, buda. Yo ni ngore.
Najua alikuwa na kucheka na sema uboi. Hey, uboi walai.
Bombo.
Hey. Wani mbonyo.
Mbonyo.
Wani mbonyo, brother.
Hey. What? Lakini I think embarrassing moments zinakuanga mbaya.
Let's talk about tucha piga za wengine.
Eh, mimi wengi. Yeye yenyewe za pia yani piga.
Mimi yangu ilikuwa nasty. Mimi nimepata some embarrassing share of life nikiwa primary, nikiwa class 5 kwa close in bro. Sasa unajileta bia close in, mlikuwa mnabeba vitabu zote bro.
Unaanza mtaa. Eh,
manze nimejaza bag hadi nakanika naenda kuanguka na nyuma. So that time nilikuwa chuflani tulikuwa tunavaa trouser bro. So tumeshuka hivi kwa basi like nikashikwa na kale kachuma ka basi bro. Ikararua longi
bravo.
unacheki hii side sasa ikaka slit bro.
Yeah.
Sasa unajua
size out.
Eh manze naona just si natembea mpaka mta like walk kaya 10 minutes. Na obviously utapata na mabishti yako bro.
Given LGBTQ.
Nilishika hiyo trouser kadera bro. Nilishika hivi na kando bro, nimeikunja nita nimeishika hivi.
Naona usenge ujaanza juzi. Naona usenge ujaanza juzi kaka. Umekuwa msenge tangu zamani.
Wa. Eh, apana. Hiyo de.
Speaking of slit and thighs.
Minge tolea waset thighs kwa barabara. Minge flex.
Adi boxa ilikuja adi.
Una cheki fashion. Una cheki fashion.
Una cheki
fashion.
Umekona.
Ni watole picha.
Kama sahi na
kufinya. Ni watole picha.
Sahi na kufinya. Nivanya na stack you scare vibaya. But thighs zako hazinitoshi. Sasa back then zingia kuwaje.
Sexy thighs. Buna jiti thighs za futa buda.
Ika mkuka dogo man.
Eee.
Nikishika mkono nikishika mkono wangu hapo
strength in it
leg strength
unajua nyoti ingika bro unajua nyoti ingika
kubwa mbaya
mguu gani
hii mguu ni kubwa ni venye nimevaa jeans sahi
mguu gani kubwa
hii nimevaa jeans
you know I've seen all of them
hakuna shida ah bro my third leg wachana na
They are not ready for this.
They are not ready for that.
Hiyo peke yake ni 40 kg.
Sikuwezi tunaongeleleanga vitu na respect, si ndio? So your third leg is differently able. Sitaki kukwambia ni kiwete lakini if you're happy. But anyway, I'll just cheat on you and get something better for me. Nakuwa Adam 22, shorty. Some BBC. Speaking of thighs and slits, not clits. LGBTQ non talk fika. So ni hivi. There's a day outside here.
Yeah.
Sa si unajua mimi utambia na at least mafuta na gloss. So tume chill hivi. My lips are dry. So I had to wet them up. Yeah. So what did I do?
Put a gloss.
I put some squishy thing on it. Yeah. So I had to rub something in, yeah? So, meseti mafuta yangu pale vizuri. In the process, nimezoea. Kuwa na watu kiniangalilia some glances, niko like, yon shazoea, sindio? So, some shodie comes, respectfully, nashinda, kwanza likuwa metoka, uwa likuwa tuwa na katu mta metoka ofisi, and it was true, yeah, working class ni nini. So, mekuja politely, she's, hi. Do you in the same area? We had mutuals hapo. So amekuja ako, "Hi. Can I ask you something?" Niko, "Sir." So she comes, she whispers sasa, she's like, "By chance are you bisexual?" Nilicheka.
So do me defender.
So nikasema hata nikas just care fiti.
Should I call you mister?
Nikaambia boys flani wangu, "Oh yeah, abu comes here." Ako,
listen to this.
Akarudia tena.
Should I call you Mr?
Or Mr. Pepe,
why are you gay?
why are you gay?
So she's like, "Are you by chance bisexual?" I'm like, "Why though?" But na cheka, juluka na jua. Juluka na jua. So akanambia, "Hey, why are you applying your lip? Why are you moisturizing your lips and all?" I'm like, "That's just me." Tumeendelea, tunakata tu, tunaendelea. Akakuja tena. "Hi, are you sure by chance you're not LGBTQ?" Nikamwambia, zizi. "I know I'm a boba body. Na nafakapia mafuta lakini, hey yo."
Zii.
It's the thought that counts. I do gay shit, but my mind is not on the gay shit.
Alikuwa na dai kukupeg.
Mindi upeg watu. The fuck are you saying? That's my shit. Hey. So liangu yengini ilikuwa, "Would you rather... utapikiwe like uko ina club set ina masherehe utapikiwe by a shoddy you'd consider ama wendo mtapikie and why like you're the one to throw up on your crush or your crush to rather vomit on you.
Hey, buda, mi kariwa wako nitapikia buda, sioshi yungu wa buda.
Kwanza
naenda naye kuna walafu na ifuda kwanza if her vomit tastes like
kwanza,
this
kwanza na ilama mbele ya
unaanza hapo ukodileza uko if her vomit tastes this. Like this how does she taste
bana jo
it can only get better
kwanza hiyo stuff ya nini venye mlikuwa mnasema siji yo kuchana jaba siji nini buda mimi nakwambia kari wao angechana jaba buda aningewambia bo tema hiyo kitu hapa ndani eka seti
I'm all yours, baby.
What?
And you're sure you're the same? Even though we're not.
Hey, so, Maya.
What about you?
Hey, Minko, sir.
Hey, kumtapikita kumechoma on so many standards. But, wacha tu ni mtapikie. Kwa ni kesho? Mi usi nitapikie. Juneza overreact ni kwe keki devu.
Yeah. So,
wacha tu mi ni kutapikie.
Who's on top, you or her? Sima tapiko yako itakuwa on top of her.
So, nime win either way.
It's a win-win for
it's
me.
It's a win-win. To me, me honestly, siyezi. Me, I think, uneza nitapikia ni cheese. Adi neza kwa
opportunity. Adi kwe either way.
Riz.
What? Yoni Riz, mse, nime inyo ase wana akili.
Zimi, wacha tu nukutapikia.
Hamna akili, yo staff ineza.
Wacha nitapikia. She'll have to apologize.
Mi,
wacha tu yishe.
At least I'll have something of hers. Either way, your staff
unaweza turn over ubag your shirt mbaya.
You'll turn it over and turn her over.
Aje, your shirt is in a tupa, bro.
Oh, elewi mse. Yaani mnaweza nini?
Hapana. Hakuna story ya kuelewa
na matapiko. Labda mtu
unaweza akisha kuchapika unasema
you go change at your place.
Yeah, you go change to place mse. Hadi unapeleka
babu. Lakini mzee amesema matapiko bro.
Haina shida.
Foundation yake ilikuwa croissant. Some
Azizi.
Aitango inafaa kupronunciwa je? Some high end at the croissant. Sound of nothing like that. Sele, you bloody fool.
Lakini bro yota mitu ni mtapikie juu like me akintapikia nime lose interest
na mtapikia na mark territory your mind
manze niko territorial
it's given Christian my... rock umse bethe ajapigwa na baby in a minute Christian rock
mm-hmm.
Ame ntangwa oh, yeah. Blueface baby
Blueface
baby. Demi
yake ndo anaitwa.
Relationship.
Kuna clip flani iko kwa funny as hell. Kuna team flani sana.
BDSM.
Christian alisema ATCG asali kwa lapia, amekaa kwa lapia Blueface.
Uh-huh.
Alpha akasema I'm hungry. Hey Blueface nani? Eh, you can eat me up.
Unakumbuka time alikuwa ameenda sijui live, alikuwa na stream. So nani alikuwa ana ameseti freestyle ya Blueface. Brav, udema litishia wanaume. Wanaume libido mefuck neongoma. Lakini hakuna. Jumzi anaza kanyaga bro. Udema anaza kanyaga wanaume for habu. Lakini hivyo ndivyo inafaa. Udi sahi mtu akini mtu sahi akinifanya mbaya, I'm reporting you. She's coming for you.
Mhm.
Bottom line, get you a Christian and everything is right.
So mesema nyini vomit lovers.
Hey, me. Your staff unaweza turn over. Hadi kwe.
But me
personally, unamwambia, give me more.
Yote.
I want some more. But me personally, I'm marking my territory, so she's about to get all of this. All of this, man.
Eh?
Hakuna cha oh. And by the way, if anyone is inviting me somewhere, please. Kuna paki nuko pali unaniita amaja.
There's something I have to talk about.
You say it, bro.
Hii itabidi ya nime tumia kiswahili sanifu.
Ah, tueleze msenge basi.
Kuna ukoloni mambo leo.
Yeah.
Mm-hmm. So, last week. I think it was last week. Last week tuliko tumena na my friends to the museum. Sasa unajua like unaingia you pay the entrance fee
what.
So you're supposed to be assigned a guide mwenye atawapeleka through.
Sasa nugu nitaka when so this, nugu
listen this guide like walitulenga like kasisi watu. But wazungu wakiingia bro, teketeke, watu wanapewa guide wakipewa history.
Yo stuff nilikuwa mecheki Twitter.
Like what man?
Venye first time.
Yani wana, yani literally they're kissing the white man's ass. Bro, like sipendi your story.
Kuna place, I mean, it's yellow. It's better than some black ass shit. Kuna place sijui giraffe reserve something. Unajua? Wewe unaweza kwa hivi hadi on your balcony literally kuna giraffe hapo.
Yeah.
Hiyo place ukibook for inquiry, mm, utaishi complete full. If you have a Kenyan African accent,
Olai.
Ah bro, done already. Hakuna. There's someone who did that. So they called in just the Kenyan way, yeah.
Mhm.
Booked nini. Hit them up different line, American accent, yeah.
Yeah.
Bravo. Done already.
Yeah.
Hata mkuje saiko sawa.
What?
Kenya.
Bro, like yani they would rather yani walikaa chini wakatuangalia like wakakaa chini like literally waliona any time any break
some epic shit
yani
given mau mau
on alafu they had the audacity of kusema hawa wa Afrika like what usi wa Afrika
walisema hivyo
wallahi swear hawa wa Afrika imagine like a fellow Kenyan anasema
we nyani
hawa Afrika imagine. Imagine.
Do you know your way around trees? Unajua kuhusu miti. Fanya mambo yako.
I know me and Tarzan.
Yo time yetu ilikuwa tumeenda nini? Event ya Sandy Shalafu himself alikuwa ame alikuwa sio alikuwa nadhani ni pedi.
Nani?
Wow.
Lakini pia wewe sura yako. Unakumbuka ulihandwa? Ulihandwa.
Nilihandwa man.
Kwanza watu walidhani wewe ni pedi.
Watu ulishikwa bro.
Kwanza
pedi mwenyewe kushikwa.
Imagine.
Mimi ndo nilikuwa na
imagine.
Nilikuwa na Mr. Contraband hiyo siku. Zii.
Unajua. Hey, bravo,
I made money.
Umse alikuwa nikali kwa meskan. Unachiki venye mlilift tu table hivi. Akanipata akajua huyu. Huyu ni mimi na yeye.
Jimi nilishtuka. Hata tuko 5 minutes gone.
Bro,
kijana ameshikwa.
Ananiambia.
Na uko umepiga luku lakini sura ni ile ile. Sura ni ile ile.
Hiyo tu ni wallahi watu wana tu stereotype huku inje.
Unajua ile stuff ya Boondocks ile ya nigga I don't give a fuck about your money so long as you're black you're still a nigga to me. Tukae.
Yeah.
Oja wako akutambua hivyo.
Wow. Na kwambia linisumbua hata siku enjoy my night. Nilikuwa tu na mhepa the whole freaking time.
Hey bro, okay usishtuke. Talk to me nice, I plug you with vitu kama skin care hivi.
Zee, skin yangu ni smooth.
Yeah, the natch is smooth. Not gonna lie, but...
Kwa listeners, I have a smooth face. Sijui mbona na kwa stereotype as,
the
a,
ass, the
as
ass,
a bad man still.
The natch is proper. But not the face. Shida disi smoothness. Najua pia kuna kitu inaitwa appearance.
Zee. Miuka very calm and collected.
She lied to you because she cares about you. That's what I can say.
So mi Kenya naweza taka kusema lie. Spendi kuona Mwafrika aki bend the knee for the white folk.
Bend the knee?
Literally, you need to bend the knee for the white folk.
I mean, will you give us paper?
Like, I know only for the paper.
Ni abuse, no, ni pedo.
But for some people, it's not for the paper. Una get.
But yeah, understand that shit.
They view the white folk as...
Sawe pia, unatoka club, unatoka malu natoko, na kupiga sherehe ya Alchemist.
Ya Alchemist kwa club ingine.
Utati.
What?
Like that day we were there.
Discrimination. Na kumbuka tulienda.
Uwe tulikuwa.
Msa anateta vitu za ushoga sasa. Sasa ukidai nini? Uko sign inakuwa CBD ya mashoga sasa.
Uko nikiana na EB wa msi. Mimi na kwanga comedy style watakuja nifanya mbaya bro.
Nakumbuka tulienda alituambia kuna event or some shit.
But ukikumbuka kwa hiyo line event kama ulikuwa rada kulikuwa na line mbili.
Mm.
Cannot even say per se. Line ilikuwa moja wazungu za just passing na wahindi. Some fucked up shit bro.
Lakini wao Afrika.
Tafuta pesa man.
Tafuta pesa.
Tafuta do.
Tutafute ganji.
Soon, soon, soon. Nafungua bukla, man. Mm-hmm. Nafungulia bukla. Mtatu support. Mm-hmm. Mafans bado mpo.
Tupo.
Thank you, man.
Naita kuwa na wazungu.
Lakini, msidhani demu yangu ni mzungu.
Mm.
Ni Mkenya tu. Ni venye tu imekubali.
Mm. Unajua, this is monkey land still.
Lakini leo ni nugu ukweli. See, you are a real nugu. It's not even capping. Mimi ni kitu kama baboon hivi chimpanzee because a big boy, yeah?
Big boy, yeah.
Wewe si ni unatembea sio nanga tunugu wenye tu utembea anga hivi fani. Aga iko nje hivi ufupi. See, it's given proper.
Yeah.
But I think the ile baboon haga huko nje pink ni ta. Yes, hiyo ni baboon.
Eh, ni baboon.
Sasa wewe ni ka small baboon.
Ka small monkey.
Some slappable na shit.
Goje hii superhero alikuwa babu. Goje hii nitangaji. Kuna Godzilla versus
King Kong.
King Kong, yeah, I mean King Kong.
Ah, hey. Labda kichwa tu juu kubwa. King Kong, it's given. King Kong is proper big boy shit, yeah?
Hey, by the way,
it's next to you. King Kong, New York.
King Kong. Kijini jina tena.
Ujite King Kong.
Bro.
Huh?
You thought this
there's
was...
something about...
It checks all your boxes.
Listen. You know, there's power in a name. There's power in a name, yeah?
I won, but at what cost? Hey, bro, nimejitafutia jina.
Wezi kuwa King Kong.
King Kong ni mbaya.
King Kong.
Anino lichapwa?
Guys,
ilikuwa,
our next pod address King Kong, King Kong.
Okay, there's some funny Chapo, shit.
I think Godzilla.
King Kong alishinda.
Nitakueleza kwa nini hiyo jina King Kong itakuwa sus kwako. I'll tell you off air. But there's, you see that first part of King?
Mm.
That is where my context is. I can tell you off air. But najua kuna listener moja anaweza elewa. Shout out to you. Mm-hmm. So well, the last question as we wrap up, yeah.
Mm-hmm.
Nataka leverage or no leverage? Pause or no pause? Raw or not raw? Which option do you want?
Kuja venye iko. Raw is always the best.
Okay, so
ina It depends.
I don't know if I've asked you this question before, but in your swali. So, would you rather sit on a dick and eat cake? Or sit on a cake and eat dick? Hey. And state your reason.
Kwanza, first of all,
BBC, King Kong.
Hakuna venye a King Kong.
Wajibu kwanza.
Mbona nikalie cake? Why would I sit on a cake?
So you'd rather
it to be eaten.
So you'd rather?
I'd rather sit on a dick. Wait.
Say properly.
Kuka.
Kuka. Ame nonji like sit down here and then.
Ame vatoja.
Huh?
Ame vatoja.
Akona short yenye ni smooth sana. Unaona di curvature.
Ah, uongo.
You're feeling it in the.
Lakini siezi. Kula diko on what terms?
Aufinywi.
Kula.
Ukikula yo keki. Yo keki tema ni kubwa kiasi. Kuna vanyo kikula fiti ni kauna jidry hump hapo.
Iu.
So.
Na kukula dick. Ni aje literally. Is it what I'm thinking, bro?
Kwani it's nini?
Ay, bro. Nakalia yo kitu. Ata ukitaka ntapiga disoma.
Hey, pause, man. Akuna ata pause, man.
Bro.
Alay.
Yes, it is, bro. Inge. Mimi. Yo ni PTSD, bro.
Brav, sasa.
Ina tree.
Ukiswanga vibaya, I penetrate kiasi kutoka nyuma.
Ay, simbe batoja. Konde. Endo ako armed.
Kwenye utasiki ya msia?
Bro.
You'll be walking.
Yo keki naikula teke teke ishe.
Wewe.
Unajua mesema tu kule keki, unaweza kula piece moja kwa umeamka. See, you have the whole cake.
Keki yenyewe ni nyume kwa mbele. Shodi.
Yeah, the second scenario nini? Hakuna advantage.
Eh, umekalia keki. So utashiba alafu.
Si afadhali
kule cake
ushi una suck his balls. Water his balls remain dry, bro. To South Pole, bro.
What is cake majorly? Is it just carbohydrate? Carbohydrate, yeah?
Mm-hmm.
Don't want protein.
Ah, zi.
Simata kushiba.
Ah, ah.
You want to be full?
Stakia nishibishe.
Skin care. Unataka ndevu ziongezeke kiasi.
Ah, uongo. Uongo. Hata neza enda ninyo hizo ndevu.
Unanywa ndevu huko ndo uanze kazi proper.
Zizi kubali.
Here I am. Down on my knees again. Oh my days.
Hey, bro. Siezi dishi. Di, bro. Wacha tu niikalie. Nikule keki.
Okay, pia mimi naweza sema. Eh, no sooner than I sat on this nigga than I finished the cake. You nikurusha kwa mdomo.
Nikurusha tu. Cha!
Lakini abu imagine uwekewe time frame ye. The vice versa. So kama unamkalia, you'll have to be there for at least 20 minutes. Yeah? But if it's the other option, you're just given sloppy.
Aye.
For 30 seconds.
Acha tu nikae 20.
You either give in stop for 30 seconds.
Yeah.
Ama you're sitting on this nigga for 20.
See. And you literally may have sex with that guy. You can be slow.
Sex aje. Oral sex.
Sex
aje.
Oral sex.
It's the thought that counts.
It counts as oral sex.
It's not a body.
Unge involve money. Labda ati.
Ninge think about it.
Ninge think.
But mimi.
Okay, sawa.
For free.
Let's involve money, yeah?
Siezi.
Let's involve money, yeah?
How much are we talking about?
So.
I hope inatosha sessions a therapist.
Listen. 1 million. USD, that's too much. Okay, 10 mil Kenya money. Listen.
Bado 30 seconds.
10 mil ufunguliwe.
Uongo.
Ama 7.5 mil ufunguane.
7.5 mil ufunguane.
Simani. Eh.
Yoni biashara.
Yoni pesa kidogo.
It's either of these options.
Sasa mimi nasema pesa ni kidogo.
So
7. Hakuna it's
either you can
A ama B. You don't have a fit on the cake. Yeah,
pesa ni kidogo. Ungeka USD at least ungejibu.
Sawa basi, place USD on this. 7.5 USD. Unafunguana. 10 mil is you.
Eh, tufanye zote buda.
Unade kumake bank.
I tell them, bring me my money.
Bring their money here.
Make I'm a bagaterias. Hey, bro.
Hey.
Ato dogo.
Jameni.
Diga sin. Thousands
Kuliwe
of
people. Kuliwe alafu kulani. Hey, jameni.
Adu wambia, nikipiga head ringapi?
Na nikiongezea?
Na nikimpiga munju? Inafika ngapi?
Nikistroke chin.
Hey, bro. Konge ukweli? Si afadhali ikuwe away, isibaki na trauma.
Heri kuwe away, bro.
Hey, nipeni yo 7.5, bro.
Hadi mini pay 7.
Mini backing in Pampas.
Nikiumia, nikifikiria.
Pampas.
Eh?
Mini pay 17.5. Amte iniona Kenya tena.
Aya.
Unaama.
Kitu yangu ya mwisho, eh. Kitu yangu ya mwisho. Smash or marry. So, kila mtu anapea na options anye tuko hapa. So, kani wewe, Leon, option zako ni mimi na Keegan. So, asikia swali yangu. Would you rather smash or and would you rather marry and why?
Nikieza wa marry nyi wote.
Hakuna, uneo pesa, wezani na buddies.
Two wives.
Buddies wawili wezani, utasota.
Hey, lakini yoni wia.
Wacha mini anze, yeah?
Leon, wendo huo.
I'd rather... Personally, I'd rather I can so smash Keegan, calf Leon.
Why?
Obviously.
Why? Why?
Wouldn't.
Why? Why?
What?
Why? Lifetime. Okay. Kigen ni mbigi kitulani. Mcheki. Leon is small on a cheki.
Ah, naweza
tunaweza easily give me the shoddy vibes, you know cheki. Hapo najua ni tatu. Mhm. Ukingine kichwa zetu zimerate vibaya na cheki. Mhm. So, Kigen one time easy kwa issue. Leon on the other hand, akona the ideal. Height is proper. Bam, it's proper.
Shorty type of thing.
Shorty type of thing. Najua hapo ntatu? Ntatundwa. Mambangu itakuwa correct. Unacheki? Eh, so, yako liyo nitakuweje?
Amina uwa wote. Simesema smash, marry, kill.
Tijasema, nimekuambia smash or marry. Hakuna kill in option.
Amina wa marry nyi wote.
Hakuna.
Amina wa marry.
There's one person you're smashing, one you're marry.
Hakuna.
Sineza smash wote after marriage.
Marriage, you're definitely smashing still, but the smash is a one-time affair.
Mi nitakuwa kwa hizo marriages nyi hakuna.
Would you?
Hakunyima.
Listen, aina shida, who's your wife? Okay, who's your husband or wife and who's the one you're smashing? Chipli, chipli.
Hakuna, amnibami nyi wote msi. Mnafaa kwa hapyo game buda.
Wale watu wako single wako na vichwa. Sijibu swali haraka haraka.
Sasa nimejibu buda.
Nah, who are you marrying, who are you smashing?
Sasa nawamari wote. Kwani siwezi.
Hakuna option hiyo.
Hatuwezi kuwa na
listen, it's really. Either you unajua either or ina maanisha aje? It's one option, not both.
Sasa mimi nimetengeneza yangu.
Aya, wewe ndo unajibu wa mwisho.
Eh.
Wacha ujinga. Kigen.
Mimi yangu tu ndio same. Tunaoa huyu boy.
Unaoa Leon?
Huyu boy.
Alafu mimi na smash.
Eh.
Why?
Same ideology as.
Acha kusema same ideology.
Ni same ideology. Nah.
Tell me why me?
Big man, small man. Yeah? Submissive man. Yeah? It's be unaza. Anaweza kwa submissive, yeah?
Mhm.
Apo
big boy.
Debatable. Inakuwa awkward bro, hata iringe kwa in a different context. So hiyo ni one time thing. Leon,
best time of your life in it.
Mhm.
Wait, shodi abu hata kukuwa complicated tu pesa jibu.
But just yote ni wa big.
We want to wrap up the show.
I'm a complicated man, you know.
Mm-hmm.
Woman.
Woman.
Woman na hiyo.
Hakuna buda.
Kidoja.
Sasa nimesikizi yowa nyote.
So yeah, who are you smashing or you marrying?
Sasa
the basi, more you think basi, about it inakuwa deep, just say.
Sasa nawafanyia zote basi. I'll marry y'all and smash y'all.
Una preference.
Tunangoja jibu yako tuende.
Sina preference.
Nah, nigga.
Sina preference. Simtosheke ama... Okay guys, this is Anna. We've come to the end of our podcast.
It's been real.
It's been
There's
real.
Nothing like that. Nigga, you need to tell us. We need to know. We need to know.
Sasa nishaambia.
Nah.
Sinshaambia.
Why you smash, you know you marrying?
Kwani sasa nimeambia nafanya wote.
Kwanza wewe nimeshakupunguzia wife allowance yako jo ujinga.
Ah, si mind.
Fuck you.
Don't mind.
I don't mind.
Nah, I still need to know.
Sasa nimewaambia.
Listen, it's either you answer that or you tell us on air.
Yeah.
The embarrassing moment.
Sasa nishawaambia.
Haujatuambia kiume sikia.
Singewaambia embarrassing moment.
Mm-mm.
Hakuna. Hatujafika off air bado.
Tapiga ile whistle ya puss in boots.
Yeah, but anyway, yeah, so thank you for when you mefika kwa hii part ya podcast. So as we come to the end, let's try wrapping up in proper Swahili. So ningependa kila mtu atupe maoni yake ya mwisho tukifunga session hii ambayo tumekuwa nayo. Nitaanzia kwenye guide hili ambalo leno ufukara wa mawazo mbaya anaitwa Leon.
hivi basi utueleze maneno yako ya mwisho kwa kimombo mngesema parting shot. So hapa yani ni
ufupi wa kupita.
ufupi unajua waelewa ufupi kweli kweli.
Umeishi nao kwa miaka 20 na
sweet 16.
Is how to wamekataa ku accept my offer.
Tunani
kwa lugha
nawapenda nyinyi
wote. Lugha ya Swahili sanifu
tusikia kwa tutusi yani.
Dogo
wamekataa kukubali ofari yangu.
Ofari? Ei,
ofari yangu. Ofari yangu ya kuwapenda nyinyi wote.
Ili hata ungesema wito.
Kudadeki ni
kudadeki
wewe usenge kudadeki wambaje
kudadeki.
Hivyo basi watuambia nini kabla ufunge?
Fresh. Nimependa hii kipindi chetu tumekuwa na
hiki kipindi chetu.
Nimependa sana.
Kwani waguguma? Waguguma.
Kigugumizi ule.
Una ugugumizi. Nakukumbusha
nakukumbusha wasikilizaji wetu. Musubscribe. Mushare.
Mufinye kipengele kile.
Like kwa kipindi tutakuwa nayo.
Kipindi ujao.
Kijacho. Tutakuwa na
mgeni.
Tutaandaa.
Kutakuwa na msikilizaji mmoja
ambaye tunaweza muita ama wawili. Waje hapa tufanye
tujitumbuize nyingine.
Tujitumbuize kidogo.
Kwanza, wanadada tuta mkitaka kushirikiana na sisi katika
kushirikiana nasi
mwana. Hatuwezi sema kushiriki, unajua hapa kuna familia. Sema
tunashiriki katika vitu mingi.
Ungalitaka kuwa nasi
katika hiki kipindi.
Ungependa kujumuika nasi.
Tuwakaribisha.
Kama ungependa kujumuika nasi.
Hivyo basi mtakapopata kipindi hiki kutakuwa na swali kadhaa pale. Mtatupa jawabu zenyu. Alafu pale kwenye Instagram tunaweza weka mambo kadhaa ya interaction, yani mambo ambayo yatafanya tuhusiane katikati ya wiki
na kuendeleza uhusiano wetu.
Naam.
Nimekuwa wenyu Keegan. Ningependa kuambia kwamba napenda kweli venye mwatuonyesha support na mapenzi pale kwenye social media. Napenda venye mnatunga mkono kwa sababu tuambiwa.
Tungalikuwa wapi isipokuwa ni nyinyi?
Tuambiwa na wale wahenga ya kuwa kidole kimoja kivunji chao.
Naam, na kwa kweli kama msenge alienda shule kidogo.
Na kwa kweli mwatuonyesha ya kwamba mko nasi katika ili safari letu la kutengeneza awareness,
uchekeshi
ama vituka hizi vipindi, yani mwanielewa tu.
Naam.
So ningependa muendele na vivyo hivyo, na pia Jalali awajalie siha na afya njema. Yuko wenyu.
Gurunuma hala. Inshallah. Hivi basi mimi nimekuwa mpendwa wenyu, mzee mzima, kijana mtingiki. Na kama tikiti maji nimejana mapenzi na maji maji. Wanielewa? Kama hujanielewa utaja kunielewa baadaye. Hivi sasa tuafunga kipindi chetu. Ulichosikia kikakufurahisha tueleze, ambacho ukipenda tueleze pia. Kama umepata jina mbili tatu pale ambazo zimekuchanganya kidogo, hivi basi waweza tueleza tukueleze. Kama umejifunza chochote, shukrani. Hili limekuwa muda wetu. Msenge wa kwanza Keegan amewaaga. Msenge wa pili Leon pia amewaaga. Nami nafungia stesheni pale. Tupatane hapa
wakati huo mwingine ambapo huja follow moja wetu, follow sana sana station yetu Fresh and Clean. Mm-hmm. Yani Kipya Kisafi podcast. Asanteni, huo ni muda wetu, tutapatana inshallah. Na nitamalizia kwa msemo ati kuwa wahenga na wenguzi hawakutuamba, hawakutupaka mafuta kwenye chupa wa mgongo, mgongo wa chupa, walipoamba na kuambua ya kwamba kilicho na mwanzo
akikosi mwisho,
alafu kidole kimoja
akivunji chao.
Tuungeni mkono, muwe na wiki njema, mpunguze umaraya kidogo, tafute mapenzi, na kila siku jitahidi ufanye mema.
Swa dakta.
Tutashirikiana ngono baadaye. Asanteni. Till next time.
Till next time.
That's been Fresh and Clean. Stay locked in.